Life giver, life ebighi ebi, chi na-enweghị mgbanwe.